ye soma soma banterebo moyo bangu bakwelaga nti bakumanyi nyo budo nobuvo mama nyo kwekoza koza nkirowoze bali bantu bo bantu bamyerago nti bakumanyi nyo ntebe numwe sibamanyi tewali osula nakanamba kewasokera n'emotoka muwasokera kadi yayo gye yali esula manyinye tewasokera zenyumya gwe wawunzika manyumya tewali osula zenyumya kati tosula agumafandali gakiko ebyo nze tebimpuulwa mafandali gakiko tekankooya agumafandali gakiko ebyo nze tebimpuulwa mafandali gakiko tekankooya leba bwe besesa makweka nsano tebalina nsonyi ky'oluswaluswalu tibakumanyi nyo nyini bantu banyeiso oleza olukambwe kambwe kumbe bali mubyayita bubamanyi bikuwomera nobwambala obukusanyira bunemboozo zikuwomera nabo zezibawomera banyumye byakuwomera nsenyumye byenkufumbira banyumye byaliwo njogere ebiriwo agumafandali gakiko ebyo nze tebimpuulwa mafandali gakiko tekankooya agumafandali gakiko ebyo nze tebimpuulwa mafandali gakiko tekankooya mafandali gakiko
¡Suscríbete al canal!